akamilishe mama. Tafadhali Mola mwambie milele anichunge mimi nisicheza mama. Mashetani sinivamie. Chuki wivu tunakutesana. Linda kwako siwasikie. Kwa nini hatuwezi sote kupendana? Woi, wacha niwaambie, labda si wote wenda zimu. Labda lana yetu pesa. Kesho kipoteza kila kitu. Dunia mzima itakucheka. Wanaomba tiliweche yangu sumu. Wabaki wao ndo kusema. Kesho wampigie demu wangu simu. Asahau walivyonipenda. Ona hayo haya wana wasi watu hawa. Ayayayayaya. Na binadamu kageuka mnyama. I'm sorry if I never made you happy. I can't be there for everybody. It's easy to see. Wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. Why man so money minded? You wanna take from everyone. Man need man society. Uoni haya kuivunja familia. Hamna utu ni ujipigilia. Uoi binadamu wote mmegeuka haya wan. Haya iya 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 iya. Oh, haya wana wasi watu hawa. Haya iya 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 iya. Na binadamu kageuka mnyama. Haya wan. 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 Haya wan.
Aha! I think you fell in love too fast. African nights and a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type and you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini isiye ni kwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odie odie dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odie odie dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetum to come in mini high risk, throw that shit behind me. Yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakwafia ukiparticipate. Vile nimejitolea ungejua unge appreciate. Lighting intimate. 1+68. Usirasa tukitoka sahi you still be late. Tusiate chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? Any Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and sweet.
Still good. everything. So me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Girl, me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. So me say me can't get enough of your love.
Take over my mind and now you captivate my soul. The way you move your body to the beat, give me heat, you're making him have to lose control.
Look at this,
you got everything I like. Let me confess, couple of joy and the viral. Kill like it to a fire, mimi now you feel for real. I promise, I'm gonna open your viral. And when you move in cycle, ring proposal, make me wanna get to my knees. The queen of Afro dancer, you own the title, make your competition freeze. But just serving, please. Cause your mind and your physicals, animals, and you never get to serve.
Baby, you inspire me, inspire me.
Buda chesana nari.
Shika jaba, shika mtoto dini babla. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza, shike onanga yani double dance. Mao mindo fisika unarada kuna koto bond. Gyoka ni kubeng.
New position. Gala new position. Gala new position. Nike zima washa buda chesana nari yati. Nike zima washa buda chesana nari yati. Buda chesana nari.
Rada ni gani tuingie ndani juu misibane mina jua uko honi janta ni janta juu dundu inamata ganja famane wale wajanja kushoto kulia wanachora namba saba wanachora namba saba
shukuri wagri ten 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 nasema shukuri wagri ten 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 yo yeah. Katika dondosa yeah. Natigyal rombosa yeah. Rombosa kila mtu rombosa.
Nike zima washa buda chesana nari yati. Buda chesana nari. Nike zima washa buda chesana nari yati. Buda chesana nari. Gala new position. Gala new position. Gala new position.
New position. Mwambie nampenda ananisumbua. Mwambie nampenda japo kauchubua njiwa. Peleka salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota mwezi, kizunguzungu. Hali so shwari, haki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, waneza sema nime.
caterpillar.
DJ K Twist the Run Boy.
Caterpillar, like a caterpillar.
This is V Design Breeding. I'm chilling out with DJ K. Randa Timadi.
Twende nalo,
twende nalo,
usihate twende nalo,
twende nalo,
oh oh oh, so move your body nasema basi mianza vinoma na wakileta bifi na baki wametapaka hataka wanatupa buti na mangolova mimi kona kabune
baba bio kama togora
sasa piti ki bounce blena ni bamba ma niko na mitungi na maganji na maganja ma panda ma watu andamanishe mpaka kwenye ba niko na kakitu na niwasha ni kami ni ta ona za pass me six zoe shi agaka kiliza mapain mara moja kama better pan better than that one better than the red is honey lopa kwenye beat nani tamu kama gandhi ba tamu kama gandhi ba ni tamu kama gandhi ba ni mtamu kama gandhi ba naza kuilamba nani nyonye kama gandhi ba tamu kama gandhi ba ni tamu kama gandhi ba ni mtamu kama gandhi ba naza kuilamba nani nyonye kama gandhi ba uko lirikali fit kama iyo skirt umevaa mia kama in peace kwanza kama biti kapuka itiko kwa DNA tabidi umebanjuka ha ha itabidi umebanjuka
when the deal 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 baby girl no real deal no ma ananenu tamu kila time mina spill ipatana kwa clubs unajonda lipa bill basi nda ukae na mejuna jami na kufil siyezi kukansel kama madi ya makora but nije pendo kwa kwa life yangu vimeja nibaki na we mpaka tushike makora suna jami na we ma baby si wali denja
tamu kama gandhi ba ni tamu kama gandhi ba ni mtamu kama gandhi ba neza kuilamba nani nyonye kama gandhi ba tamu kama gandhi ba ni tamu kama gandhi ba ni mtamu kama gandhi ba neza kuilamba nani nyonye kama gandhi ba
she's so fine, she's so cool, who you damn in true akipita na feel so nice hata nikiwa na my girlfriend akikubali mimi na chukene naye ningependa twende dead tonight uko fine zaidi ya wote uko fine zaidi ya wote
his balls like that. Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm black or my controversial past. I'ma go and see a movie and relax. Hey, I'm a blood, but I can finally wear blue. Cool. Why's his mama calling all the time? Leave me the fuck alone, bitch. Wait, if I'm in Ziggy body, Breezy is who? Oh, my daughter's in school. Fuck, if I was Chris Brown, where would I be? What would I do?
Faking fake. like to party with Rashida and Nancy. See me whining. Hold on, not talking in bottles. I like to party with Shakira and Beyonce from Miami. I like to chill, chilling with Duse and Jay-Z. Just go down when the music come up, put it down. I'm like, say we are raving up. Turn up when the music come, we are da da di di. Just go down and just. Everybody know when the DJ.
One for the party, two for the shawty, three for the shake your bum 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 bum.
See, me I like to party. Party with the girls with their body. Me I like to party.
Thamani yako, uzuri wako. Na ujua mwenyewe, siku wachi pengine uniachewewe. Hali mbradi unanipenda, peki yetu tutaishi kwenye dunia. Siku wachi, pengine uniachewewe. Na jiko we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko, we jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao, uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Achana nao, achana nao, uachana nao. Wenye roho mbaya wanatusema vibaya. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenecha kwa fitna na maneno yao. Baby love, wewe wangu mi wako wa moyo. Oh baby love, sijenecha kwa fitna na maneno yao.
DJ K Twist the Run Boy.
Gani moyo wangu na upendeza. Wendo furaha yangu, wendo amani yangu. Weni jiko, jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Weni jiko, jiko langu kama mboni ya macho yangu. Nitakulinda mpenzi wangu. Achana nao, achana nao.
We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikikumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na na na. Hold on me, look hata kidogo ntani every day. Baby wacha mchezo, ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jajua mami now you know. Ukiwa na miwani shikamo. Ndani ndani paka kwa roho. Oh baby come slowly, go slowly yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly yeah. See baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away you call on me. Come through, yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, nah.
Are you lies, DJ K-Twister?
I wish inge kwa gana mavumba. Mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti. Usiwe mbali nami. My darling, I need you love. I wish inge kwa gana mavumba. Mkwanja manoti. Ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti. Usiwe mbali nami.
My darling, I need you love. When I meet, haki ya Mungu nakupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze, nikubebe mbongoni.
Kielewe.
Deka nikudekeze, nikutunze kama moni.
Kielewe.
Wakija wapoteze, jifanye kama uwaoni.
Kielewe.
Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni.
Kielewe.
Oh baby, asa dansi nikone.
Pamwalu.
Wabami jo.
Pamwalu.
Ululu Femi.
Pamwalu.
Asa cheza ni kone.
Wangwalu.
Wabambi jo.
Wangwalu.
Basi cheza na mimi.
Wangwalu.
Agan, moyongo mwaro pahimi. Mchungu kiuziwa. Same mara sabini. Uo mzungu siachaliwa. Kependa junga majini. Kwenye ufungu paremiwa. Kumbate baridini. Kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu nyoma kutu sinijena kibiriti.
Asawe.
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti. Oba sijilegez ni kubebe mbongoni.
Kielewe.
Kita ndani nikoles kwa miuno ya kingoni.
Kielewe.
Kisha nibembeleze. Nirudisha utotoni.
Kielewe.
Weka mate niteleze. Kama nyoka pangoni.
Kielewe.
Oh baby. Asante sikitoko.
Wangwalu.
Oh wabanwe cho.
Wangwalu.
Ululu Feni.
Wangwalu.
Oh baby. Asa cheza nipone. Kutoka mazabe picha twazi twanga kisera. Posti insta wanga kwa kera. Bada ya chali kimoko. Cause I just wanna let them know that my feet are muted. Africa muted.
Nakazulishe posura. Ya upanga shingo. uko nyuma kasinua. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist. Kolabo, miaka mingi ya naniambia bado, hata zisikia vibaya, hata zisikia vibaya. Aka nisho rudi studio, ukota kado before you call Jones to be in your video. Hata zisikia vibaya, nika mshow, you just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance, utalia. Tani umba lift in my private lear. Enyenu kwa nimesikia vibaya. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda kwa. Wacha wasikia vibaya. Wacha wasikia vibaya. Sasa mini don number one boss lady wasikia vibaya.
DJ K2
nimekuwa chini niki hustle daily na sina ubaya. Washikisha kama bebe sili, na washikisha na manchefe baridi. Uzidi ntazidi wazidi kusikia vibaya. Wacha wasikia vibaya. Wacheke na wewe wakutakie mabaya. Kwangu kila laheri, Mungu wangu halali. Wakidhani tafeli nazidi hadi Ulaya. Aha, napiga luku na swag hadi retire. Najaza buku kwa denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa benki na sina haya. Chema cha jiuza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Nyole paka mafuta.
Lina sunta eh. Yani bo 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 bo. Kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika.
Yani katoto kani, kango nini,
kazika
nini,
kango
mwimu,
kana
misifashani.
Swali susa na kula, fanya waina makisha rotate. Tuwa kunjisha na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema, wakina feti. Asajo, nejo,
I like it.
Wena dancho godo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo,
I like it.
Kwa unola soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jinkolo go,
I like it.
Kikupa jokoto,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oya jibebebebe, asa jibebebebe. Emu jibebebebe, siu jibebebebe. Oya jibebebebe, asa jibebebebe. Emu jibebebebe, siu jibebebebe.
Ae, nataka kwenye pachu pachu,
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu,
kwachu kwachu.
Nichanganye waone, niwe fiatu fiatu,
fiatu fiatu.
Hili pensi walikome, washakunaku,
shakunaku.
Hey. Baby sankororo, kerewa, naija,
soko soko.
Numboro,
Walewa Aya Roko noko Mi kwako shoti atakila Leo vimba Zimba Kuchekeche kama wakila Kude simba
Asajo Ejo
I like it
Wena tancho kodo
I like it
Jinkolo jinkolo
I like it
Kono laso jojo
I like it
Baby jojo jojo
I like it
Jinkolo jinkolo
Let the money bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Let the money bless you with body, oh baby. Star boy go bless you with money, oh my girl. Sucker, baby, sucker, we are giving luck,
yo,
baby, sucker.
Oh, when I come through, they know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we fit to do with your
magic,
baby. Plenty money. Yeah, you know what I got to do.
Sucker.
Baby, she low for me, show me how to do.
Sucker.
No doubt I'm the one for you.
Sucker.
I'm the one for the heavy every time you do.
Sucker.
Me body like Orodo. I'm a year for the matter for Polo show.
Excellent. Come on, baby, let's go party. I'ma bring the bell. me around. Best ride of your life. And I'm gonna make your love come down. Best time of your life. 50,000 a night. Platinum sweet, cause you're sweet and you're nice. I'ma go leave you alone when you pose for your selfie with me in your arm. If he made love, yeah, I'm gonna mess up. Cause never see the use of a deal till he got. But I won't do that. Straight from the heart, I'm mean it. All of your ex out. You don't have to explain. Your life is excellent. Come on, baby, let's go party. I'ma bring the Bentley around. Best ride of your life. I'ma make your love come down. Best time of your life. Your cell number change, but your Facebook page the same. No problem, block that fool. New pic with your new boo. Every minute you must send email. In no of any shame. You gave him everything. And him go violate. It's too late. All of your ex out.
You feel bang it again. And if you take it as a door, you slam it again. Bubble, bubble, till down, and I show a head. Bubble, bubble, till down, and I rip a bed.
Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater.
La la la, love it when you take it and you talk it. See down pan the matic, it vanish like a magic. Skip it and you happy, if you sell, you make a profit. Up in the attic, of the two, we go at it. Good thing I am a swimmer, so damn the aquatic. Can you so erratic, keep us so you give me graphic. And the yo, in a every little topic. And me wish me coulda take you, put in a me pocket. Make you suck all night, tell Superman you are the kryptonite. Just trip tonight, fit take tonight. You arrive and did a dive.
Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater. Underwater me, underwater.
In a deep river, but me never go see no fish. Let me tell you something, girl, and you flourish. Come here, feed the carrot, if you make your body nourish. Some a say your pleasure, some a them a say your punishment. Pour your loco, that a chicken in a Spanish. Turn no chicken, let me dust a sit down and a labrish. Remember, say me tell you, say you're better than the average. Now, if me tell you, supervise, can you manage? Make your suck all night, now, tell Superman, you are the kryptonite. Just trip tonight, feed take tonight. Yo, arrive and eat and dive.
Stop me. enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumbo.